Kupatawe mdoli kwa jili yangu Mungu amekushusha kitungu ndo rata ya mtoli ama nyama nyama kwenye sambusa kichugu ni mzigo na toroli hadi nguo inataka pasuka msupu mwenye macho ya gorori rangi kama unaoga mafuta oh my, oh my, I don't like I know it's in my life in your eyes. Wendora ya dunia, banya, sikia, maidia, usinye nikibia, tulia, mile niwe na weo.
Sisebi,
nabaki na guna guna,
mama sihebi,
nabaki na jimunya.
Sisebi,
nabaki na guna guna,
mama sihebi.
Furo, ipo juu ya mawe Kiko ni kwangu kangia mdudu gani Mara kwenye kikombe mara sani Ona katibu wa maji kisimani Uwenda siyo fungu langu nimekosea kuchagua Nimezidisha chenchi kimeota Nilipita dirisha na pasi kuigomba nia Basi nimeja na mlangu Ayo ni mboni yangu
Kisa kinene
Kibatari utambi umetumbukia
Kisa kinene
Ya ila khidira yangu
Kisa kinene
Imepeke chwanguzo nini yo egemea
Kisa kinene
I've been trying not to diss you Mwenza komi nilikozi na ishu mpenzi Hopu kosawa My darling And I've been trying not to miss you Ila unapoenda vuto yangu maumivu We yangu dawa oh, oh, oh. Chuba
Nyumbani kwangu kaingia kunguni kali, mara kwenye kitanda, mara kwa shati. Hai, haya ni maruani, yanafanya nakosa amani. Wenda siyo fungu langu, mekose kuchagua. Tushazamisha meli, yameisha. Nitaambia nini waingo, muhana tirena. Na mafeelings, hawasikiwe.
Hayaoni macho yangu,
kisa kinene.
Koropo yutambi umetumbukia,
kisa kinene.
Oh, yalla khidira yangu,
kisa kinene.
It's never gonna be the same, no, 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 no.
Kisa kinene.
Oh.
DJ Kenji.
I love him for calling mambo mbaya. I want to die, yeah, yeah, yeah. Hata wapu jishi picha mbaya, yeah, yeah. Walk with the babu, namo nito baby watu wajuku. Oh yeah, washike dabu, washindo na walege. Una nistiri ya nyotake ni umbuke. Wawili tuwe chumbani ardhi pasuke. Ukiweza nichune kaka pala mbapo minina bugan. Ukiweza nichune kaka pala mbapo minina bugan. Wana nipatabu ya kufanya na lewe. Baida baba mzazi sinopata wewe. Na iwe yangu, na iwe yangu, na iwe bugan. Na iwe yangu, na iwe yangu, na iwe bugan.
Wana nipatabu ya kufanya na lewe. Baida mama mzazi sinopata wewe. Na iwe yangu, na iwe yangu, na iwe bugan. Na iwe yangu, na iwe yangu, na iwe bugan.
Tupo low key na tuna kiss kwenye ndinga. Vile tuna bola sema all tuna vimba. Kukwa pro chili kuwa hot kana winda. Hadi nkawa na imba zile hadi kono vimba.
Lubu gana limerudi kwao. Tupo na shida zetu wala soza kwao. Hasma ni matiri ya kemu bao. Imesha fika busa bado tuvikao.
Na hata iweje, hata iweje. Mimi ni wako. Na hata iweje, hata iweje. Itabaki kwako.
DJ Kenji.
Kama ni Gucci, doze ngabani. Hata mi, haweza kupambani. Kama ni pesa, wanasaka ile sana. Sana mama, sana.
Wana ni patabu ya kufanya na lewe. Bale baba mzazi, sinopata wewe. Na iwe yangu, na iwe yangu, na iwe bugan. Wana ni patabu ya kufanya na lewe. Bale baba mzazi, sinopata wewe. Na iwe yangu, na iwe yangu, na iwe bugan.
Hata kama pendi maji masafi ya cheni na lawa. Mana yamenifika, yamenifika hapa. Ingawa ntakona, nimenivia sawa. Mana kila dakika, miwakilioni. Ukikute majudu, nakesha kulilio penzi hey. Kama ginda loko sa mama, mama yeah. Abushida soe shima tu, hata wano mwingia wengi hey. Mzenu kupendesha kata tamae, tamae. Weache ikabaki kuwa historia. Jabo siyo kilo safi. Na ya nini kunganga niya miashara. Tena yenye asara. Na wala sisemi nita kuchukia. Jabo moyo hautaki. Na ya nini kunganga nangangana. Inatosha. Inatosha. Inatosha.
DJ Kenji.
Ni hali sio ya kudumu na imani itapoa. Ni kwamba tumeumbwa kusahau na imani mtasahau. Ni hali sio ya kudumu takusahau. Kama kukupinga zilishindikana, sawa sina chagu. Ana japo itanisumbua sumbua, itanikumbua umbua. Mchanga kwenye kitumbua tumbua, kwenye kitumbua tumbua. Oyache kama kikuwa historia, japo siyo hilo safi. Haya nini kunganga ni ya biashara, chena yenye asara. Na wala sisemi nitakuchukia, japo moyo hautaki. Haya nini kunganga na ngangana, inachosha. Acha nipamba na ngangalia, inachosha. Mapleja kupana mbisho kabasi, inachosha. Changiwa, inachosha. Utaniwa.
Unarunga umepima, utaji juu. Oh mwaka, utatina.
DJ Kenji
Sirileta kunyanga. Uka uku ikunitisia, unondoka, unondoka. Kama daradara sakari yako, inatoka, inatoka. Adharani unanisusia, uropoka, uropoka. Ama domo lako shimo la choo, ya kutoka. Na kwa taarifa yako siwezi kuanguka, mana nishapata pa kuegemea. Napendwa, na soko navyojitekea. Kuluka yako ya puba, mweza kona ninyanyike. Oh kutendwa, na kusikia kwenye bomba. Na tena na enjoy,
kara,
mpaka. Na takatishwa,
kara,
mpaka. Anipaga kutuwa mara tatu,
kara,
mpaka. Na ugeswa na kandwa,
kara,
mpaka. Napenda kinipa, akinipa mikanisho. Kama napigwa shoti, akisakata mikanisho.
DJ Kenji
tuakomeshe, tuakomeshe vishadai, wavimbe wateseke. We nipende tu, nipe na nyota ntembele. Wacha wiviga kula, baby tushikane tuakime. We ni doctor mipojwa ndomana, nikona mweza koni na pona. Umenija akili ni ndomana, kutaja mweza koki langoma. Uyifiche yo siri, tusioneshe dhahiri. Waka wanasubiri waone utamioni mwaka. Wambili awe mbili, mkwaza tuwe wakweli. Natakata takata, natakata na penzi lako. Nantadata tadata, kini nyima icho nichokuwa nacho. Naridhika, naridhika, naridhika na humbala. Na kuahidi nitakufa, nikija kulikosa ilo penzi lako.
Bembea,
mahabuba bembea, oh,
bembea.
Na kuruhusu ninginia, mwenye moyo wangu.
Bembea,
lazizi bembea, oh,
bembea.
Mweza kona sikiara sana.
Nasi tunasema data, zimu zao tunakata. Tukana neka mama pacha, wawini, wawini, wawere
kama mili. Ulivyo mtamura tele,
DJ Kenji.
Sikari usongeze, juzu na uzuri mnao na shiba. Mahaba legeze,
kinikusa unasisumua. Janja bingwa kusasambua. Meniweza mtoto wakishua. Shira zangu zote natatua. Ndo mara kubenda palipo kufa tujenge. Usisikize wabambewe. Penipende ni kupende. Nando manana kupenda.
Tuifiche yo siri, tusoneshe dhahiri. Wanga wana subiri waone utavyo ni mwaga. Hey, mambili yawe mbili, mkwanza tuwe wakweli. Mbia wana subiri wapate chakusemaga.
Kunia 4x4 zile vitu unafanya home.
DJ Kenji
kujione manze no longer sikiwe. Ukiyango kialoto usimende kutangaza. It's not the sikiwe. Nimeshindwa kunyamaza.
I think I'm addicted. Sasa nacheza defense. Heavy burn is my witness. Nimeshindwa kukuachilia. I think I'm addicted. Sasa nacheza defense. Every word is my weakness. Nimeshindwa kukuachilia wewe. Oh my, nime overdose. Oh my, how many jars of mapenzi. Oh my, nime overdose. Oh my, how many jars of mapenzi.
DJ Kenji.
Unipasa hipi ya unipeleta. Sije ukaniweka. Wacha ni onje sahi. Wacha ni onje tena. Hizi ni dawa za kulevya, yeah. Wakuzi ya mepata master.
Somebody put it down like you, yeah, yeah.
Yes, kubagwa kitanda.
The way you put it down.
I think I'm addicted. Sasa nacheza defense. Heavy burn is my witness. Nimeshindwa kukuachilia. I think I'm addicted. Sasa nacheza defense. Every word is my witness. Nimeshindwa kukuachilia wewe. Oh my, nime overdose. Oh my, how many jars of mapenzi. Oh my, nime overdose. Oh my, how many jars of mapenzi.
Uzuri wako mashallah. Macho yako mobala.
DJ Kenji.
Sauti yako noma sana. Na mwendo wako nobala. Nimi uchizo moto fire. Uzuri kakupa nani. Unaumiza mambo mbaya. Nuksi uko nyumbani. Nimi uchizo moto fire. Uzuri kakupa nani. Unaumiza mambo mbaya. Nukse uko nyumbani. Mia zipo kwa ajili yako mwazio. Mia zipo baba. Akili mia zipo bwana. Kwa ajili yako mwazio. Mia zipo baba.
DJ Kenji.
Simu nyingi kichwani, akili zangu baba. Sijitamani nifikirie sana. Usinipe maruani, mi moyo tama. Na mashetani yanapanda kwa mana. Nimi ujiza moto fire. Uzuri kakupa nani. Unaumiza mambo mbaya. Nuksi uko nyumbani. Mimi ujiza moto fire. Zuri kakupa nani. Unaumiza mambo mbaya. Nuksi uko nyumbani. Mia zipo kwa ajili yako mwazio. Mia zipo baba. Akili mia zipo bwana. Kwa ajili yako mwazio. Mia zipo baba. Sina bahati kisema utakita uo mapiko. Penzi la supu baba. Kika nazi ya tari mziko. Takuwa sina bahati kisema utakita uo mapiko. Penzi la supu kuboba Kieka nazi ya tari mziko Karibu kuwa simati ni pema habati tujapo kidogo Mie wazimu boba Kichwa ni mwangu mwanzio hazipo Mwanzio mie hazipo
Silali, penzisha cheza kamali Natupa kwako dolai Kwengine sina habari Penzi lako tamu, 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 tamu hatari Sipende kuona ukinuni, wendo furaha yangu vie Heni penzi lako tamu, 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 tamu hatari
DJ Kenji
Unanitosha pale Wacheza kila boma eh, I wanna marry you Marry you yeah.
Ukinitazama jicho la maringo eh, Mina chapa fimbo Ukiinama ukiinuka fimbo Sipendi kona ukinu
DJ Kenji
Kwenye furaha yangu mie Heli pezi lako tamu 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 hatari Kama nikosha pale
DJ Kenji
Tena koko hawa ngati Kuna marashi mwilini Wao shombo la samaki Ya kwa kunyuzi tisini Sao zinafika mpaka laki Tuna wachoma kama nungu nungu Wanakesha kama sungu sungu Baby Jackie Chan mtundu Adina kuimbi ya kizungu Girl you have that thing and I call you pin Girl you motivating a liar And I'm your king, can I get your ring? Cause I wanna make you my wife Girl you have that thing and I call you a queen Girl you motivating a liar And I'm your king, can I get your ring? Cause I wanna make you my wife Mommy, baby, cool it down I love the way you put it on the dance floor So clean when you do the dance, so I know I just want inside you give me that My baby, my phone Yeah, 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 yeah give me that See that you want for me
Bad girl, how you are my single Make you my queen cause I'm single That's how the thing go You know it takes two to tango Cause I be praying every day and night though Say make you come my way thank you my love I bless the day that I found
that thing and I call you queen
Yeah you motivating my life Baby I'm your king then I get you a ring Cause I wanna make you my wife Yeah you got that thing and I call you a queen Yeah you motivating my life oh, Baby I'm your king then I get you a ring Cause I wanna make you my wife yeah.
Mommy baby cool it down I love it when you put it on the dance floor So clean when you do the dirty wine oh.
DJ
I'm
Kenji.
Just right beside you
give me that My baby my phone Yeah, 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 yeah.
Give me that
maradhi, niko hoi tabani. Na kama kutangaza na kupenda kosa, nifungwe. Kama kupenda upofu, misioni sisigi. No mana natangaza na kupenda, wewe mwisho kwa mie. Sichepuki makona kona, haupona ni ukue. Ukifika na pona pona, na rangi yako black mina kuona white. Wakifupi nyundo na kuona na munara. Na kuona moto, mwepesi. Japo chi, chi, chivo. Chi, 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 chivo. Chi, chi, chivo. Chi, 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 chivo.
Aminyama tu, akipita minyama. Anatingisha minyama tu, bila kipita minyama.
DJ Kenji.
Aminyama tu, akipita minyama. Anatingisha minyama tu, bila kipita minyama.
Minyama.
Mahaba na sasa moto moto moto, kajaza kajaza kajazia. Mahaga mahaga so kitoto. Oh mama mia, wala staki wende jim toto. Ah yeah, kumbato lako mama moto moto. Ah yeah, kumbato to 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 soto yo yo to to miuno. Yo, yo, yo. Nani alisema vibonge wapike miuno.
Kibiringi, biringi, gororo, chini, tafunja chaka. Hayo maskini jinsi we mama na vushika mapanya.
Chibonge mama, chibonge, mtu mbadi. Chi, chi,
DJ Kenji.
Chibonge, chi, chi, chibonge, chi, 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 chibonge.
I know you like me, I know you feel me. So let me put a ring on your finger. I know you love me and I love you.
DJ Kenji.
Mr. Prevent, then I'm loving your ranking. Janja na kita kicking is him God. God just know that it's nothing. That I am a face in the trusting woman. Woman, woman. She be my woman, woman, woman. But I'm still coming, sing, sing along my name, baby. Yeah, true love do exist. And that's what I'm getting from my queen. And I know they gonna say story. This time we're gonna make them free. I say breve, bang, I'm loving your ranking. Janja na kita, kicking is him God. God just know that it's nothing. That I am a face in a trusting woman. Woman, woman. She be my woman.
Wengine siwaoni. Baby you drive me crazy. Umeniziba sangu mboni. Nimekuzoea kila time nataka niwe nawe. Girl you're my other half. You make me complete and I always say you are my fantasy. The way you wear your makeup is cute I see. Una urembo tausi. Mwendo taratibu yani bila kasi. You are my fantasy. The way you wear your makeup is cute I see. Una urembo tausi. Mwendo taratibu yani bila kasi. You're the one I wanna marry. Uwe mpenzi wa halali. Baby you're my nuruli. Nana furahi upo nami. You're the one I wanna marry. Uwe mpenzi wa halali. Baby you're my nuruli.
umenifadhili, moyo wangu umehifadhi hisia zako, baby, and I will never make you cry like mimi ni wako, baby.
You are my fantasy, the way you wear makeup is cute, I see. Una urembo tausi, mwendo taratibu yani bila kasi.
Oh, you are my fantasy,
the way you wear makeup is cute, I see. Una urembo tausi, mwendo taratibu yani bila kasi.
Mande wana wana mari, uwe mpenzi wa halali. Baby, you are my nuruli, na furahi upo nami. Mande wana wana mari, uwe mpenzi wa halali.
Hali yako naielewa, wala usijali, nimekubali hivyo wako nimeloa, kitha nimitelea nikajisumia. Oh,
Masheri, hata mapasi na sanayo, baby, my honey, hata balo binatika yo, jame.
Masheri, DJ Kenji,
hata mapasi na sanayo, baby, my honey, hata balo binatika.
Kukumbato lako ni sawa, sawa.
Kwa maradhi sita jidawa, dawa. Kwa busu lako baba ni sawa, sawa.
Alimbrani nipo na wewe, yeah. Oh, alimbrani niko na wewe, yeah.
Alimbrani niko na wewe,
suspeni na twalala, ila zambaga ila twala. Leridhi ya moyo, kupenzi lako la thamani.
Hatuna king size bed ila twalala, baga ila twala. Leridhi ya moyo, kupenzi lako la thamani.
DJ Kenji,
Masheri, hata mapasi na sanayo, baby, my honey, hata balo binatika.
Slow motion, matendo yangu slow but kwenye
DJ Kenji.
Mini fundi mwenye slow motion, matendo yangu slow but kwenye motion, yeah, yeah. Mama niteke, yeah, niteke nye niteke, yeah. Una security, kaka mapepo zangu zina vaburete. Hapo juu baby vaburete, menza kuchiri nifanye kama ground shaker.
Ebwana mkuna jili memkuta pele. Mijezo wa Selina kucheze ya na nywele.
Aleluya, utasema aleluya. Aleluya, utasema aleluya. Aleluya.
Kenji.
Mtoto Swahili ni yeah, nipe mapenzi ya Kiswazi. Umeyombea nikakupatia basi mpenzi iwe siri. Umeyombea nikakupatia basi mpenzi iwe siri.
Mapiga tapishana, usije kunatana, tukatoa na mana, yani wewe.
DJ Kenji.
Nipe chale usinipe juya. Matepele tuliza kupa. Oh, usije ukani utitiri. Oh, chikiti na shovu njakiti leo na kisha kilidoni. Nitwange, nipepite, nisage, nichekichi. Nikande, ni uwoke, kilima, nipandishe. Kibi na koi koi hai, hiwi na pori pori hai. Naringa ndori dori hai, naringa chori chori.
Facebook, pia na Twitter. Less writing rhymes, more taking features. Fani ndo game, watu wanayofanya visasa. Game ya adbox and captions kwenye mitandao. Promo mwezi mzima, song wanayetia mwezi unyao. Mwezi mzima mambo anisele kushare babalao. Paka nona noma, sone na waletea madharao. Na ukizingatia kwamba sharing is caring. Ifosi metulia, itaji kwamba minta sharing. Wengine wanafeli, wanomba nisele kushare.
DJ Kenji.
Really? Wacha takasikize track kwa radio, tunashare tu mapics kumbe tu kenyezi. Bola wala nomba niwasaidie kupost matukio na leta video, nomba bofia links kwenye bio.
Samani brother, nomba nisaidie kushare. Nomba nisaidie kushare. Samani dada, nomba nisaidie kushare. Nisaidie kushare, nomba nisaidie kushare. Samani brother, nomba nisaidie kushare. Nomba nisaidie kushare. Samani dada, nomba nisaidie kushare. Nisaidie kushare, nomba nisaidie kushare.
Samani ka nimekukwaza baba lake. Hilo kweli kubalike. Mini analog si wa social network. Nini Instagram do imefanya mwike. Mamba photoshoot, I'm not used to. It's such a new thing ila inahusu. Naso TV, many viewers kwenye YouTube. Many followers on IG ndo utusu. That's how powerful the social media is. Ila daily kwamba msaidia kushare on social media please. Kila saa mesha
DJ
share
mado
media
peak.
Big out on a plan B, ten immediately. Unawasikia, tunajuana na wajan busa kushare. Na wasikia tu wamevuma na vichupa na vyetea. Sina la wama na frani support ya jai ni gea. Na kiono meposti na miriposti ta kumegea.
Samani brother, nombo nisaidie kushare. Nombo nisaidie kushare. Samani dada, nombo nisaidie kushare. Nisaidie kushare, nombo nisaidie kushare. Samani brother, nombo nisaidie kushare.
Funika kiba kulifunua moyo wa fura. Sura za mafedhuli nyeusifi zimewafura. Wasome kwa Zaburi wa Galatia hawashindi kudura. Ili penzi tanuli wakivamia litawavulula. Hani kunana
DJ Kenji
nikamu etui tule walimbazi
yetu mapocho pocho.
Kisha tuanze kazi usiku kwa asubuhi. Walitumwa geradhi
mambo ya soko soko.
Penzi sarafu ina pande mbili,
shilingi ya maramara
mwenge wewe bichwa mie.
Shilingi ya maramara
kidore juu tualingishie.
Shilingi ya maramara
doli doli Samuela.
Shilingi ya maramara.
Why you them a say nobody do wrong? Yeah, you there, nobody do. Take over my whole space. Rock my white shirt. Oh, dance, yeah, shaka. Anything for you, I shaka. Sometimes the body might be too lazy, but when you call me, I go easy. I'm a total
DJ watcher. Kenji.
Shaking, watch it. Sometimes the pocket may be too low, but when you call me, I go still show.
My love for you. You go pay me a gun. Cause I love you, and I want to give you all my love. If you argue, shall you tell me long? Tell me long.
Benzi sara, ina pande mbili.
Shilingi ya barama.
Mwenge wewe bichwa mie.
Choka mbaya ndiyo jina nilopewa mimi na wakubwa kwa wadogo. Oh yeah, mfuko ni waya ila sina, mtoto masikini na shindi ya miogo. Oh mama,
bavu nazihesabu chembe cha moyo kwenye kitovu. Na bana mahesabu kiuchoyo choyo sina magovu. Ipo siku ntapata bati pembe ya ndovu. Siachi kuvumilia, siogopi kidonda kwenye makovu. Yani naogopa kija kuzipata ntakuwa nani. Watanisema mina utajiri ya kifanani. Wote yazusha eti ali nabudu shetani. Nia yao niwe chini abadani.
Bado kidogo
mini fanikiwe.
Bado kidogo
navyo takaniwe.
Bado kidogo
liwalo naliwe.
Bado kidogo
yapo maisha kama jiwe.
DJ Kenji is on fire.
Wapo wengi walonchukia kisa na ima. Mungu kanipa kwa nini wao hawakupewa.
na sishindwi kuwatolea makucha ya simba. Nimeyaficha kunidondosha wamechelewa. Kile upewacho na Mungu kwa mja kosa ni kosa. Watazidisha majungu na masimango tena kabisa. Wachawi wavunja nazi wamenitoa makosha. Riziki mafungu saba mikwangu haijaisha.
DJ Kenji,
nagopa kija kuzipata ntakuwa nani. Watanisema mina utajiri hatufanani. Wote yazusha eti alinabudu shetani. Nia yao niwe chini abadani.
Ana kicho la kukonyeza na mikogo kashakia.
DJ Kenji,
nyuma mkia pweza, shepu katapira. Mechi tunazozicheza kitandani funikira. Ameniweza na pumua kwa mipira. Tena kiuno laini chuchu dodo dodo. Kitovu ni kipini mtoto jojo jojo. Afaede la kimini nyumba rojo rojo. Katoto ndizi maini yani soto jojo jo.
Agogaga ae, fanya kama unataga ae. Uzifunje chaga ae, pongeza masaga saga ae. Agogaga ae, fanya kama unataga ae. Uzifunje chaga ae, pongeza masaga saga. Basi waonyeshe, waone, waone. Basi waonyeshe, waone.
DJ Kenji,
Mungu alikumba kwa udongo, we mtoto fire,
fire, fire.
Utajanipa mazongo, ukija retire,
tire, tire.
Nizidishe uono, steam za kaya,
kaya, kaya.
Sichururu ndondondo, penzili kapwaya,
kaya, kaya.
Unavyo ni changanya manuva,
yeah.
Kiuno spiri kama msuva,
yeah.
Kwako napona, mm. Majabu sama kinguva,
yeah.
Mchezo ni unavyo ni funga funga,
yeah.
Magoli ya kona.
Tena kiuno laini chuchu dodo dodo. Kitovu ni kipini mtoto jojo jojo. Afaedele kimini nyumba rojo rojo. Katoto ndizi maini yani soto jojo jo.
Ago gaga ae, fanya kama unataga ae. Usifunje chaga ae, ongeza masaga saga ae.
Ago gaga ae, fanya kama unataga ae. Usifunje chaga ae, ongeza masaga saga.
Chuchuma kama vile unapua. Unapika basi nije kupakua. Chuchuma kwenye chocha mabua. Ila chonga mchanga singie kitumbua. Chuchuma kisha ulegeze nyonga yo. Chuchuma unitune sheki donda yo. Chuchuma unanyoka na konda yo. Chuchuma mwenye mlima kitonga yo.
DJ Kenji,
motomo, motomo, motomo,
motomo.
Tai bai koko,
motomo,
joto joto,
motomo.
Kamata ukuta, shuka mbaka chini teke down zungusha. Kamata, natupa, nikishika nyundo nipasue kichupa.
Owe, owe,
ina dada mko wapi?
Owe, owe,
basi muingie kati.
Chuchuma, 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 chuchuma. Chuchuma, chuchuma.
Kimbau mbau, tuku nyema. Pilau lau, nipe supu tena. Mashau shau, kana sinema. Yani kana kula nisi bila kumenya. basi nipe za kichina
Samba
fanya kama Bruce Lee
Samba
viuno vya kusigina
Samba
fanya kama Jet Li navocheza kwenye chaki kanataka akataki na chumba ni barangati kwa hito na pembeni katikati na katachi bila wasi kame data na wasafi taito Aika toto
moto moto
moto moto
moto moto
ai bai koko
moto moto
yoto yoto
moto moto
kamata ukuta shuka mpaka
chini DJ Kenji
kamata nakupa nikishika nyundo nipasue kichupa kina dada mko wapi basi muingie kati
Abare zango metondo tondo ila sawa kwa kujitunga saini pole ujakata tama baby kutakotili niwe mtokole ay 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 nimeshakosa sana sister likuwa wako ay 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 natubu kijani achatambia watu nini ay 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 nimeshakosa sana sister limsamawa ay 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 Na tubu kijani achatambia watu nini
Mwili nimekupa malengelenge Umenipiga zeze Butu siku taka ni kuwelewe Oma Tekeo nilikuwa chona sonona Ole mwanya Ona Uli nebya nitaterema Ayayaya Nimesha kosa sana sister likuwa wako Ayayaya Natubu kijani achatambia watu nini Ayayaya Nisha kosa sana sister limsamawa Na tubu kijani achatambia watu nini
Kashikiria mwacha vimbe bichwa Wallahi kanipatia anastahili sifa Chumba kizima chanukia uturi kajifisha Vidore nasimamia ukingoni nafikishwa Nanikosha mwili kwa maji ya madafu
Yendo kocha ananifunza kucheza rafu
Anijua tumbo la ngiri kwa mafuta ya karafu
Nikichoka, ananikanda kwa mabarafu
Majabu, majabu, penzi lake la ajabu Majabu, majabu, mahaba yake ya ajabu Majabu, majabu, penzi lake la ajabu Majabu, majabu, mahaba yake ya ajabu Kifuani unipaka harua Mikono tende anazichambua Anilamba Kitandani humwaga maua Mengine ata tembe siku anajua Antoa ushamba Nanitake nini kwake Nyombe sipewe Iwe pemba machake chake Chagwe mwenyewe Kanipa pombero yake Ninywe nilewe Mambo shegani mwake mwake Mangaka msewe Libandike Penzi kama gazeti walisome Tuadabishe Sangara shombo vipweti tuangone Nikila nili
pati za alizeti ninone, tuwafungishe midomo uzi simenti tuwashone. Ananikosha mwili kwa maji ya madafu,
yendo kocha na ananifunza kucheza rafu.
Anijua tumbo la ngiri kwa mafuta ya karafu,
nikichoka ananikanda kwa mabarafu.
Majafu, majafu, penzi la kila jafu. Majafu, majafu, mahabba yake ajafu. Majafu, majafu, penzi la kila jafu.
Nilifunga safari eti naanza kuimba, nikajiona wakusifiwa kama Papa Wemba. Ngoma zangu sivuke boda mpaka kule Pemba, ujumbe na usikike kote mpaka na Wakamba. Ili nivunja moyo waliponifukuza studio nitoke, wakanidharau familia ndugu watoka nitoke. Promoter bandia kunipa show kisha jioni ya pote. Producer chocha ni imbe lingala na zalina
DJ yombo Kenji.
Sira hisi kwenye runinga na redio zote nevume. Sira hisi kwenye Twitter waseme kanadia katambe. Sira hisi mabloga chocha huyu na mwandishi. Sira hisi, sira hisi kwenye industry wanatucheza. Controversy zilete pesa eti Kanadia na ye yule. Mara nmetemwa vile vile, wengine wavume bila talanta. Kwenye picha tako wamekamatwa, jina tupu walishapata. Jehuni ungwana eti muziki kizungu mkuti. Ikinishinda nipigia buti ama nianze kucheza isukuti. We tena yaopi sijazoeaga, mini pole wana nianzaga. Eti sana nianze kuwaga, haya maneno
zinizaga.
Sira hisi kwenye runinga na redio zote nivume. Sira hisi kwenye Twitter waseme kanadia katambe. Sira hisi mabloga chocha huyu na mwandishi. Sira hisi,
una rangi ya chotara manga manga, asili ya Kizanzibari.
DJ Kenji,
chocolate color, mix and tanga tanga. Una ngara ngari ngari, kozi laini kachori, sambusa bagia. Upo kama mdoli, yani kama obandia. Ukitembea koko
koko,
uko nyuma bai koko
koko,
mzigo si wa buku jero. Soto jola boko boko
koko,
laini nyanya ya kopo
koko,
yani munyero munyero. Achana na kinagi, awana lolote. Watasusha na wajigi jigi, pensi watie tope. Nikupeleke kwa bibi, tifama Dangote. Uvae shela wiki, tapata kwa Aristote. Habibi,
habibi,
nuru laini kipenda roo.
Habibi,
yonga mkali haini. Uo,
habibi,
nuru laini kipenda roo.
Habibi,
yonga mkali haini. Mahaba yawe full charge, tukomeshe fisadi viwebe. Nikande kande masaji, wabaki kupiga vijembe. Waka Eriki Magadi, ongesa na peremene. Mchunge shetwani, mama tuende pole pole. Kuna Esmakan, akina Juma Lokole. Wasikupane kichwani, wakazua mambo chochole. Iwe aibu mtani, Mr. Michambo wani chole.
Achana na kinagi, awana lolote. Watazusha na jigi jigi, pensi watie tope. Nikupeleke kwa bibi, tifa madangote. Ufae shela wigi, tapata kwa Aristote. Habibi,
habibi.
DJ Kenji.
Nataka tutoke dina baby. Unini na wewe, mipange metik, wale check. Unavunili wange mimi, wakati sina baby. Well, no need. I want to spoil you today. Mosheri, wala usogope. Mfuko metuna, tell me what you want to do, my boo. Hey, hey, my boo. We can catch a movie tonight, my boo. Go clap tonight, my boo. Toka kinesa, toka nime sota sina pesa. Unanielewa sana baby. Mda wangu nani panga ugilizi. Tell me what you wanna do, my boo. Hey, hey, my boo. We can catch a movie tonight.
DJ Kenji.
Leo taratibu misi na garaka. Mpaka majogo. I love the way you got it from me daddy.
You turn me, turn me, oh, oh, oh.
Fundi wako wa mapezi chumbani.
Mandi gondingo, oh, oh, oh.
Niko gelika msumari.
Kwa nyundo ya kome, oh, oh, oh.
Nisugushika usukani.
Drive me loko, oh.
Katoka bisi kuti kuti.
Ale,
kai. Madriti twiti. Kamejazia katikati.
Ale, kai.
Yani tiki tiki. Kalivyo katamu yani keki keki.
Ale, kai.
Madriti twiti. Speedy me ya misifungi begi.
Ale, kai.
Tuki chiki chiki. Hey mama.
Pepete, pepete, pepete.
Pepete ukinama.
Pepete, pepete, pepete.
I never felt something like this before.
DJ Kenji.
My baby love, my sweetie chocolate. Samba loketo kinitega nianguke, naombo niokote. You already know, it's a dancing time. Cheza na wakati kangoma kako fire, yeah. Mtoto uko fire, yeah. Uma baby on a replay. You my baby, some dancing shoes. Uma baby on a replay. Cheza ready your love.
Oh yeah, cheza ready your love.
Kenji.
See that body, hips don't lie. I'm so fine, oh. Now you on my case, now see your life.
Ile hata namba yako, mina mina kupigie.
Acha pupa yako, nipe muda nifikirie.
Shaunga iPhone XS unadai bado. Trip ya Paris unasema bado. Begi la Chanel unadai bado. Unanikomoa mama hadi bando. Niambie mama utakalo sawa. Niambie, mama usemalo sawa. Cause I'm so in love, mama utakalo sawa. Niambie, mama usemalo sawa.
Vijune,
oh yeah. Basi mkomo ni malize.
Vijune,
alright. Basi mfilisi malize.
Vijune,
ah. Basi mkomo ni malize.
Vijune.
Sin feliz sin malice.
Yeah. Oh yeah. Yeah. Oh yeah.
DJ Kenji.
Make you fall in love with me. I know you don't love me. I know you just want to copy. Bye bye. Mapenzi shamba, uyapande, uyavune, kibwana we. Mapenzi kulishan, nilishika.
Sema when you come, come. Pom 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 nyoko kama mzigo uko soko 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 sema acha longo longo
isijirire
nyo
isijirire
acha foka foko 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 lazima toboke mito boko 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 mwenyewe mija kwenye mboko boko mboko boko
niambie mama utakalo sawa. Niambie, mama usemalo sawa. Cause I'm so in love, mama utakalo sawa. Niambie, mama usemalo sawa.
Vijune,
basi mkomo ni malize.
Vijune,
alright, basi mfilisi malize.
Vijune,
kisha sitingishiki, nimengangania siti, isia zifichiki, nipenda roo na kula tanyama mbichi, mapenzi ya nashikaga gangani, mapenzi ya na nguvu ya hatari, moto wa kuotea mbali, misha habari, nimesha sima gari, walo shika mabango wa mengia mitini, nakutana na madongo ya chini chini, wanaulizana na pagana nini.
DJ Kenji is on fire,
fire,
fire, fire.
Unga unga mitambo miniko hewani. Mambo yanaendaga na fani. Funga virago ya job wizani. Bahari ikichafuka inakuja tsunami. Usipoelewa somo watu wanakupiga. Nauliza majibu. Kupata heshima unachimba dibu. Ila ukitaka dharau ni very cheap. Rudisha akili uliko asima. Wezi ukakutanisha milima. Tafuta kitu cha kujipima. Ukishindana na pombe unataka kuzima. Weka ushindani fine, me I don't mind. Na uza sura mtan, people don't buy. And you know what, sema bye bye. Aukai, disco limeingia masai. Achia njia. Achia, achia njia. Achia njia. Achia, achia njia. Achia njia. Achia, achia njia. Achia njia. Achia achia njia.
Kasoko kwenye sauti nyororo,
DJ Kenji
mususu ya soro ndomboro, na bandole tula buku kwa beluzi paka tumoro. Mambo iko huku, benzi twalila kwa soro. Anipelekesha msobe msobe, kama fuso la panda mlima, na nilivyo fundi kuchelewesha. Kobe kobe simpidu sko nzima nzima, mkoroge sumu mune kwenye vijiba vya roho, yata watoka mapune mumwe kwa shako, tena wavimbe na wanune ishakuwa yako, itafune hii mune ifike kunako. Oh baby kushika diuno tam, nikuchumchum tam, nikikukumbatia tam, kolea enzi letu baby tam, yani paka kisogoni tam, tararara tam, tam kolea baby. Tufanye wazi wazi watu one, picha weka dipi na makopa kopa kapsheni baby, walokosa kazi wanongoni, wapandishe vipi wapumue kwa oksijeni, waambie vimberumberu sio penzi la mashaka, tushasoma dua kusitirika kwa wenye macho ya paka. Waambie mimi beberu si jogola pasaka, wanajisumbua kukunjani tawatazeka haraka. Stili wa
DJ ananisugua
hanaga mbaya la zizi
show bovu bovu,
tena fundi mwaya kazi anaijua,
my love love
haijawahi kupwaya, yani kithi mkoroge sumu mune nye vijiba vya roho, yata watoka mapunye mumwe kwa shako, tena wavimbe na wanune ishakuwa yako, itafune hii mungunye ifike kunako. Oh baby kushika diuno tam, nikuchumchum tam, nikikukumbatia tam, kolea benzi letu baby tam, yani paka kisogoni
tam. Ninapozuka fikira zako hutenda kichwani mwangu we, kichwani mwangu we butwa, jinsi ulivyo ziteka hisia zangu we, unajua unapitiliza,
DJ Kenji
ongeza utundu baby koleza, mfanye suzu kwa kuzezeta unajua unapitiliza, ongeza utundu baby koleza, mfanye suzu kwa kuzezeta. Nicheze kama lamba lalo,
nicheze
wiki kwa mutima wangi,
nicheze
kisha tudigi. Nipe kimia kimia nipe zile zako, mie kwenye flow kuja nicheze na we, cause boy I'm on fire ichome kuju, misho jimwaya kwa makarafu parafu, usha niweza we najua anapitiliza, ongeza utundu baby koleza, mfanye suzu kwa kuzezeta unajua unapitiliza, ongeza utundu baby koleza, fanye nzuzu kwa kuzezeta. Nicheze kama lamba lalo,
nicheze
weke kwa mutima wangi,
nicheze
kisha tudigi digi,
nicheze nicheze nicheze
kama lamba lalo,
nicheze
weke kwa mutima wangi,
nicheze
cheze kama jigi jigi,
nicheze nicheze nicheze
nicheze nicheze.
Foundation, wanja, nyule ya bei ya kiwanja, dinga,
kwanja, shopping mwenda kuchanja. Sponsor, danga, kuchune komesha viranga. Basi vimba, tamba, ulo, waki kuchamba. Oh la la la, Chelsea mangala, makanda. Oh la la la, tukale sangara, omwanza. Oh la la la, nyele chotara, kinanda. Oh la la la, leto papara. Samba chombo 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 kana kwenda na fashe chombo 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 kana ngozi ya loshe chombo 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 peti chuma ni zeble chombo 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 takapeleka upe. Macho yako nalewa mie, figo mkali ya nyongo. Pekecha, pekecha, ulindi ulimbombo. Mini wako ninganga nie, kama mbozi na kimondo. Nogesha, nogesha, pekere na kamongo. Ah, baby, baby, mwaza kumtade. Izo fujo chumani mbetuka binuka. Wa baby, baby, oh la la la, Chelsea mangala. Makanda, oh la la la, tukale sangara, omwanza. Oh la la la, nyele chotara, kinanda. Oh la la la, teto papara, misamba. Chombo, 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 kana kwenda na fashe. Chombo, 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 kana ngozi ya loshe. Chombo, 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 pechi chuma ni zeble. Chombo, chombo.
Nishangana hizi pesa. Nilijikuta tuki vyangu eti mwanzoni
ulijikuta. DJ Kenji
akabisha shetani ukukwetu lakimono kuniambia. Yasiri nijulie mitandani ukweli ukaukimbia. Eti musika ndo shetani ya manikiki unatafutia. Ndo maumbi yangu moyoni ya unishobiz na ujaniambia. Nisijitasi akilini. Mbona tulianza bila mapeni, na leo tuna magari. Nimekosa nini jameni, sulitakalia marufu. Uwape story magazeti, matusi pande mbili. Kipenzi cha watu jameni, walitupenda sote wawili ila.
Lola, yamemwagika haya soleki. Lola,
chana nani
kukutazama kwenye sura nilo ya ficha mwangu moyoni yote unayajua. Naona aibu mpaka kwa marafiki zangu. Imekuwa chungu kwa tamaa zangu. Nadia ulinipendaga na mapenzi yalinoga. Mindo nilikumwaga na kuomba msamaha wangu mama.
Basi usiniadhibu makosa tayari nimekubali. Acha kunihusudu kila mahali ni mimi mitandaoni. Kumbana za suluhisho mama. Tusizidi kuvunja mwiko mama wa mapenzi yetu mimi na wewe.
Lola,
sasa unaniachana nani?
Lola,
rudi kwangu mimi.
Maga kadamshi akicheza na nimaliza. Alinangata matamshi kamependeza kupitiliza. Wanasemaga kadamshi akicheza na nimaliza. Alinangata matamshi. Singida Dodoma ma 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 Twara na Kigoma ma 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 Singida Dodoma
Kigoma,
kutoka zaman kazutobo kama zinani chenga nyingi ntafungisha kana wakajiza na kabaka tambaka mizani kote kote na bigisha baby what I want katotoke
tupako DJ Kenji
uhakika mezi tisa
roke wakimita buzi ni chune tena riga kidogo wamiya miruzi wanune ongeza mwengwe mikogo wakimita buzi ni chune tena riga kidogo
Kamependeza kupitiliza Wanasemaga kadamshi Akicheza na nimaliza Alinangata matamshi Kamependeza kupitiliza Wanasemaga kadamshi Akicheza na nimaliza Alinangata matamshi Singida Dodoma Ma, 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 ma Twara na Kigoma Ma, 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 ma Singida Dodoma Ma, ma
Mad girl, nyuka upendezi vunja kabati Inuka na uchezo kone wachati
Lala kifu wan, baby data Usikie moyo wangu vilo na vyo teta Nikikupa mambo fun, unacheka Kasa utika chuman, unabweka
Lala kifu wan Baby deka, sikie moyo wangu vino na vetweta Nikikupa mambo fan, unajeka Kasa utika chumbani, unabweka
So let me say
Wakinita buzi ni chune, tena riga kidogo Wamiya miruzi wanune, ongeza mwembe mikogo Wakinita buzi ni chune, tena riga kidogo Wamiya miruzi wanune
Kamependeza kupitiliza, wanasemaga kadamshi Akicheza na nimaliza, alinangata matamshi Kamependeza kupitiliza, wanasemaga kadamshi Akicheza na nimaliza, alinangata matamshi Singida Dodoma, ma, 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 ma,